tewali yafudeyo gate n'ebiwundu byebingi tabanga nabbi wange ekibuga yakivaamu musembere mwe abagala okuyamba mwesiba ebibukutu musiba nanaku musanvu tumusaba omulokozi yesu alokole yakobo fena tuwonye okuswala atemu abatudde ku kolebu kaba ku lusozi musituka ebiro bituuse nekubeerongoose tuuse ebyambala omubijemu mulinyike musayi olangirira ku nyumba eyakobo neriyo abantu bange ntyekomerero n'abawa namu abatuula mu bibuga bya sayuni mufuuwe emirere laba kutadde ebigambo ku lulimi mukama olangirira ebigendo kujja ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba ndaba oluyogaano mu kibuga kulira ennyiike mujje mukuba ebiwobe nambamu abajulirwa mukama temutyankweza abalimba obazigudde butaka ku lunaana agolola mukono akwata ekitalo olwo yetabe mu lutabalo ye mukama katonda wejje lino era omutukuvu atugambye tuwe bagumu faba nalindirira mukama yadda kwesa amaaso okuva ku yakobo w'ennyumba ye era namunonya n'essuubi fuka omujulirwa eri amawanga ge yali anoonya kulira ennyimba z'entalo mu bamawanga munabo bawaga kulwana balabula benyweze ku luno kubayogedde beekabire kafuuse ejjinja olangirira ku nnyumba e yakobo neriyo abantu bange ntyekomerero n'abawa namu abatuula mu bibuga bya sayuni mufuuwe emirere laba kutadde ebigambo ku lulimi mukama olangirira ebigendo kujja ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba mulengere munyo kuva ebuvanjuba zitukulembera osanga wanaabaayo omugga musemberemu abalina ennyonta atuwonye obulumi era tulokola okuva mu mubi nawulira ddoboozi mu ttumbi nga ŋŋamba abaana abato abafudde okulumwa enjala kuŋŋaanya amawanika amanene aligajjiza obugaggo bw'amawanga buweffe ababe bino wabyogeza bulumi eyakula n'obusaayi teera kakyanaalokola yakobo si kulwa obulungi bwaffe naye olw'erinnya lyetwonoonye olangirira ku nnyumba e yakobo neriyo abantu bange ntyekomerero n'abawa namu abatuula mu bibuga bya sayuni mufuuwe emirere laba kutadde ebigambo ku lulimi mukama olangirira ebigendo kujja ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba muwowoganemu ebyombo bya talusiisi kuba ekibuga ekyalimu ennyumba kiweddewo laba n'ebizinga bya sidoni omwabanga ebyombo nakyo kati matongo laba n'ennyanja bweyogera nti tekyazaala wandiba buno obuguma abatambuze beewuunya ekibuga kiri kye beegomba kuba kyali kyabalangira kuba enanga n'ennyimba gw'omwana w'okubula kuba lekeddwawo ozikirira akaseera weekali okuwona girotemu amaanyi kuba ekisa kye kyalubeera olangirire ku nnyumba e yakobo neriyo abantu bange ntyekomerero n'abawa namu abatuula mu bibuga bya sayuni mufuuwe emirere laba kutadde ebigambo ku lulimi mukama olangirira ebigendo kujja ekibuga tokiterwa kuwogana mulimu abantu be abasobola okuyamba